Mauli ya mala, akwatide ni ya rembende lo kula mzuwa president yoi kaguta Museveni lera atanso kuwenja akalu mubendo bendo lya nkole ngolu kunganu lusosa lukubia mdistrict ya Isingiro jasi nzido kubiliza walimi wa matoko ketanide nime yomu lembo mulino kufukiride bilime byabwe. Abatuze mu district ya Isingiro abasinga balimi ba matoke era Museveni wasinze doktegeza tibetaga n'okulowooza okugagattako omutindo nga agamba bagwana okulabira kuba kikozeeko n'anokulayo entegeka eya Presidential Initiative on Banana Industry Development Model mu district ya Bushenyi era n'asuubiza gavumenti okubakwasizaako mu kisanja ekijja singa basaawo efaananako n'eno. Museveni mu ngeri y'emu alungamiza abantu ba Isingiro okusiga ssente emirimu egitondawo obugagga nga bataddemu ekibalo. Akakasize entegekezo kuba kolansi enguudo eziwerako mu district ya Isingiro zijiunge ku district ez'omuliraano mu kisanja ekijja. Zino kuliko Kitagate Kitwe, Mirama Hill Road, Kosane Kabingo, Rekubo, Rugaga, Lwangabo, Endinzi, okutuuka e Rakai okwolekera Mutukula. Museveni agamba nti abantu b'omwankole bagwana okugenda mu maaso n'okwesiga gavumenti ya NRM. Olw'obukulembeze bwayo bwe bamaze okukakasa olw'ebirungi byabakoledde ebikulukutira eruuyi eyo. Olukungaana lwa Museveni alukubye mu kisaawe ekiri ku kitebe kya disitulikiti ey'Isingiro.